Kano kenkubye kali ku intro kapita motlo. Tusanyukemu. Look, up a blow.